Tandalo. Wanaume wanavyo elimu, ukasoma ukesa choke, ukakata kuwa mjinga, ukajadunga kuwa mpope. Iko ngiyo?
Ajaye.
Wanaume wanavyo elimu, ukasoma ukesa choke, ukakata kuwa mjinga, ukajadunga kuwa mpope. Manake wanaume wana elimu, kacha kushika hata hewe ukasoma, usome ukesa choke, upime.